Ndikholelwe ndiqhele uthando kudala ndihamba le ndlela ndedwa uyanditsho ncume kancinci ndithi qhele undinike ithuba ndiqhele undiphula Zakubamba eh awuhleka ndihleka nawe sukuyika kanjinta wo singumhlobo wakho yonke into yakho dikhelu diphula phule baby try me Tado ti akuthatha mna sukundi balekela oh takuthela dikhelu diphula phule akuphela le Without fumana